K-Wise.
Never see nobody better.
Is young to your moonshine. Get them she bad, she fun, she a twister. Patience and a tarati putona subra. Kama sutra, ripe and delicious. Kitu nani tamuvile, inapenduka. Right to the left, na tuendele. Kanishere, tunapigia na stare. Right to the left, na tuendele. Kanishere, tunapigia na stare. Kama kona nyuma ainame. Kona kushota mentizisha ainame. Nasi toto ameiva ainame. Neze peleka kakiraina isikware. Kama kona nyuma ainame. Kuna kushota mentizisha ainame. Nasi toto ameiva ainame. Neze leka kakiraina isikware.
Kama kona ganji aikande. Kuna mande mameni bamba ai aje. Nasi toto nimeiva kanare. Neza peleka kakiraina dingware. Up on the floor busy bees. Oli murunji piti piti. Kapi madenge na machali wa waka. Wako eyes when I proceed. The energy in the building. Yeah, hauta believe.
Bam bam bam. Biggy bam, biggy bam 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 bam.
Anasema nikibenda I turn round. Niki ting ching nili down. Ni rebound now. Billy bang dang bam 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 bam.
Biggy bam, biggy bam 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 bam. Anasema nikibenda I turn round. Niki ting ching nili down. Ni rebound now.
Kama kona nyuma ainame. Kuna kushota mentizisha ainame. Nasi toto ameiva ainame. Neze peleka kakiraina isikware. Kama kona nyuma ainame. Kuna kushota mentizisha ainame. Nasi toto ameiva ainame. Neze leka kakiraina isikware.